Yeah, ni mapenzi kama kawa ama vipi. RIC Richie G ndani ya ATLENT. Hey yo, mpenzi wangu Joe, give me one kiss, na mini fall on the floor, na reminisce how we used to talk against the wall. Girl na kupenda so bad, name it low. Come on baby, let us lie kwenye coach, niko kiss on the neck, kisha nipe slow peck, caress ya, kisha twende kwenye, take the first step, na furaha ziko tele. Gala feso crazy na po kuangalia wewe, macho malegevu yani toa hata shit. Lips sako kama keki ya cream, umbo figure fresh, baby niko crazy. Come on, tonight I wanna make love all night long, no stopping till dawn. Yes, for my love, the girl of my rhymes, FPC, killer breeze on the beats as I rhyme. I'm a VIP, yeah. Shamba, beauty sana sana, umbile la kubamba, kichani shabambwa, love nature shamba, mshamba, mjanjo menipata, hard working type, mapema kwenye shamba, seti shamba, begu na ja kupanda, system inabana, shetani kuniandama, ya yuko bana, daily ananifanya, nione wema wake miujiza kila mara, I hope unaifadhi hadhi yangu huko bara, si wazi mabaa, ile penza lina hani na wivu mbaa. Kwa sheria love ni fire in a gem shell soul na feeling. Sio mbaya sio ni high kubonga high when the queen uswai why in a gem shell soul na feeling. Sio mbaya sio ni high kubonga high when the queen uswai why. Kimtukana siwezi mkana mvuto wa Molana, hope na fit kama mama katoto ka sweet kana peel banana, kubana bana sana sana, oh tuliza mama kama taimani, simba ni paya angani, climax mwani mwani, Leoness marara mami, toto lenye respect, intelligence na instincts, motherly care, baby ni kisi kwani na hisi penzi, my missus, Mungu can make this possible, usi resist, lenga wosa Kosovo ni peace, positivity hana limits, you can feel this, toka kwa spirit, real na spit this, ama vipi unaelewa vile tunahisi, tunavu roll na watoto wangalie, take care, ama vipi mina hustle, baby love, baby care, don't care.